nenanyi chuku nenanyi enafu kwifa inafu
enafu kwifa inafu
2022 agasigo, aya bata 2023. Anyị chekwe n'ihe ga dị mma, aya amaro n'ihe ga aka njọ. Ị ga ki wore gị geji, wee gara ka m ị ga anwụ. Asị na ị ga adọrọ, anyị ga anụ n'ọba ego. Anyị lutenu na banki, asị na ị ga adọrọzi. Anyị agawa na POS, asị na ị ga adọrọzi. Ọ bụ nke na ị na-adazi. Aya buru ozi ego isi ki wole gochi kagura kami gamu akowa na di ere gochi
achore ego furu
ebeke ego furu wa dizikwanu
achore ego furu
ebeke ego furu wa dizikwanu
achore ego furu
country, no joy in our country, no peace in our country, no money in our country. We dey begin to suffer. No work in our country, no joy in our country, no peace in our country. No money in our country. We dey begin to suffer. Poor man dey cry, rich man dey cry. Wetin man go do to make Nigeria better? What we go do to make our country better? Since I was born, I never see him before. Almighty God, oh, show us mercy, oh. Almighty God, oh, show us mercy. What man go do? We go the hustle. I say what man go do? We go the hustle. We go the hustle. No cash. No money. Waiting man go do. We go the hustle. I say wetin man go do, we go the hustle. Wetin man go do, we go the hustle. I say wetin man go do, we go the hustle. Eli ogo tie tata, kutu techi na manlezi ya. Chukwu na anyị na-abịa oge, ya nyere ụmụ gị aka. Anyị nyacha nwuni na ịga anya, a na-akọrọ ya akụkọ. Chukwu biko mere na ya ebere. Ihe wee dịwazienu mmanụ, ka m were ohere a wee kene ọkwa aka m. Ka m were ohere a wee kene ezi oyi m. Chukwu dị anya azodo, ezigbo oyi m ọma. Onye ọma na-agụlu elu, ka edi nu mucho asim no ga dere gi ma
aga dere gi ma
kamu kene ti de kwe onyo ma na lodima ifanyi chukwu ne kanu nu asim no ga dere gi ma nihe ni ne nkine mere mu aka ni ni ne nyere mu ije gi ga bi jawele kamu bulu pe kene kambu gola yisi kalu chukwu awa fama loka gomenche ma asim no ga dere gi ma yisi kalu chukwu asim no ga dere gi ma opobo gi na mbata gi no ga dere gi ma kamu kenezi okwa kam obum na emergency chairman bpu asim no ga dere gi na ma aka ni ni na nyere mu anyị bezi odumene kene gị asim no ga dere gị mma ọpụpụ gị na mbata gị ije gị gaba ije awele na mụ na ekene gị ka mụ kene meche melodi my studio manager asim no ga dere gị mma ọpụpụ gị na mbata gị ije gị gaba ije awele ife niile nke ị na-eme asim chukwu chebe gị n'ọrụ ọma niile nke na-arụrụ m
chukwu okike nyere ụmụ nke ka n'elu ndị na-enweghị nne nara gị chukwu ndị ihe na-esiri ike na-akpọ gị maka enyere ọkwa gị sanyiyọ na nga ya ụtọ ndị si na-arịọ gị chukwu oke mekwenụ na ndị gwara na mmọkụ gị aka ndị na-enweghị nne na narịọ gị chukwu chukwu okike bịa anyị besi narịọ gị arịọ.